Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira yo Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022 muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 22 25 31 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu canke kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Uno munsi ni wakini wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga nkuko muvyumva buri munsi kibanda cane cane ku bibazo vy'abakenyezi. Uno munsi ariko turaraba uruhara rw'abakenyezi mu guhohotera abagabo babo. Iyo umugore n'umugabo bubatse birashika akatari gake abagabo bagahohoterwa. Ariko akenshi abagabo ntibabivuga canke ngo barondere uburyo bwo gukemura ibyo bibazo. Ikigo giharanira uburenganire mu Rwanda rwa MUREC kivuga ko hariho ubufasha butegekanijwe mu kugerageza gutorera umuti ivyo bibazo. Nivyo rero tugiye kuganira mu kiganiro muri kano kanya, mu kiganiro muri sanga. None mwebwe mubona ari biki bituma abagore bahohotera abagabo babo muri iki gihe? Uruhara rw'abagabo muri ivyo bibazo ruba ruruhe? Koko gwiki? Kaze mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro. Nimero ni yayindi nyene 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Mugume kuma radio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. No munsi n'umunsi wa gatanu tuganira hanini ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme, ariko turaza kwibanda cane cane ku ruhara rwabo mu kudafata neza abagabo babo cane cane. Umuryango rwa MUREC uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire no kugwanya ihohoterwa ryishingiye ku gitsina rwarashinze urubuga rwo gufasha abagabo kuganira ku bibazo bibahanze mu ngo zabo aho kubiheza mu mitima yabo. MUREC ivuga ko yafashe uyu mugambi inyuma yaho basanze abagabo bahura n'ihohoterwa ntibabivuge. Ijwi rya Amerika rero ryaragendeye abagabo mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, aho bari mu biganiro bivugwamo ihohoterwa bakoregwa nabo bubakanye. Mu kanya turaza kubashikiriza inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadushikirije kuri iki kibazo aho muri ako karere ka Nyarusenge. Ariko mbere yaho reka twakire umutumire wacu muri iryo shirahamwe rwa MUREC aza kudufasha kukwihweza neza iki kibazo uko cyifashe muri aka kanya. Turi kumwe rero n'umushingantahe Rudasingwa Jean Bosco wo mu ishyirahamwe rwa MUREC. Umushingantahe Rudasingwa, ikaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Yego, muraho neza ngaho i Kigali. Turumva ko hari hakavura uno munsi.
Akavura karahari, iminsi rwose tumerewe neza, harahereye. Ni amahoro i Rwanda, i Kigali naho niyo ni amahoro, no ni Muhanga nuko ni amahoro.
Ni byiza cyane, ni byiza cyane. Nk'uko twabivuze rero mu ntango, birashika abagore bagahohotera abagabo babo mu ngo zabo, ugasanga icyo kibazo abagabo ntibakivuze haba kubera umuco wacu haba kubera byinshi nyene bituma imico kirundi kinyarwanda ituma abagabo badaserura ibyumviro byabo ibiri ku mutima akenshi iki kibazo cyo guhohoterwa kifashe gute mu Rwanda muri iki gihe uhere ugereranyije cyane cyane no mu myaka yahera
murakoze cyane murakoze kumpa ikaze kuri radio y'ijwi rya Amerika hanyuma ku kibazo mumbajije kibirebana ni uburyo ihohoterwa rikorerwa abagabo riteye uko mubizi koko mwatangiye mubivugaho ku imico yacu umuco w'u Rwanda ari Burundi kenshi na kenshi umugabo yiyumva usanzwe tuzi ko muri sosiyete zacu umugabo ari we ninyugo ni ufite ubushobozi niwe ufata ibyemezo ibyo ngibyo rero na bashiki bacu abagore bakuze babayeho ariko babyumva rimwe na rimwe ntibumve ko bafite ubwo burenganzira busesuye nabwo bwo kuba bafata we ibyo byemezo ndimo kuvuga abantu babikuriramo batyo umugabo yumva ko icyo ashaka aricyo cyaba icyo gikenewe cyose uko abyumva ariko byakagenze ariko uko ibihe byagiye bihinduka abagore nabo batangira haje gahunda yo kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye abagore batangira kugenda bakanguka bumva uburinganire icyari cyo bumva ubwuzuzanye icyari cyo ariko wenda ikibazo kimwe cyagiye kibaho nuko uko kubyumva nubwo wenda twavuga ko bitaragera ku rwego twavuga ngo rwagera nk'urw'abagabo bakora ihohoterwa ariko byagezaho hari bamwe mu bagore bashobora batumva neza iryo hame ibyo nibyo twagiye tugaragarizwa na bamwe ugasanga niba nka leta cyangwa se politike y'igihugu ishaka kwimakaza ubwo burenganzira iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko ugasanga hari bamwe babyumva nabi amahirwe bahawe bakayakoresha nabi ubwo ndavuga bamwe mu bagore nibyo twajya tugaragarizwa n'abagabo yaba bigenze bityo yaba abonye umwanya wo kuvuga ati nanjye nafata icyemezo ubundi ibyemezo yagize bifashwe abantu babanje kubyumvikanaho ariko akavuga ati oya nanjye ndi umugore nafata icyemezo ugasanga ari icyemezo rimwe na rimwe afashe wenda umugabo atakizi atabiganiriyeho biza kuba ikibazo rero ko abagabo nabo ni handi mwahereye umugabo akavuga ati se njyewe najya gutakira nde ko kubera ko bumvise ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rireba guteza imbere uburenganzira bw'abagore gusa abagabo ati ni njyewe ntibanyumva ahubwo baranyita ikigwari nta mugabo wagiye kurega ko yakubiswe n'umugore nta mugabo wagiye kurega ko umugore yamuhohoteye bigenda biza bityo ariko nubwo tubivuga ntabwo arwamureka tuvuga ko wenda ikibazo cy'abagore kuri uyu munsi uko gihagaze cy'abagore bahohotera abagabo aricyo twavuga kiri hejuru ariko icyo tubona ni uko nacyo ari ikibazo gihari kandi Rwamureka turimo gukoraho ari nayo mpamvu tudakorana n'abagabo gusa cyangwa ngo dukorane n'abagore gusa ahubwo dukorana n'imiryango
ni byiza cyane ko mukorana n'umuryango mu kanya kari imbere turaza kukwihweza neza nabyo nyine uburyo mufasha abagore mu buryo bwo gukemura iki kibazo ariko kuri cyo nyine waruvuze duhereye aho nyine ku bijyanye n'uburinganire hari abaca babagiriza yuko kumbure mushobora kuba mwigisha abagabo kuba inganzwa ico none mucishura mute
nibyo hari abajya rwose ari n'ababitubwira bati mwebwe mwabaye inganzwa ariko birumvikana n'abatarumva inshingano cyangwa se misiyo ya Rwamureke ubundi nyine ni iyo mibereho abantu bakuriyemo rega niko twatojwe niko twarezwe ku mwana w'umuhungu ari we uhabwa ubwo burenganzira niwe mu bihe byahise wajyaga kwiga
umwana w'umuhungu yabaga ari kumwe n'abashiki be bakoreka bakaba ati niwe mujya gasaza kanyu nikabaherekeze umwana w'umuhungu yakuze mu kinyarwanda tuyatuvuga ngo avuna umuheha akiyongeza undi bivuga ko ari we nyir'ububasha ubungubu akaba ari we uvamo na wa mugabo ufite rya sumbwe mu birebana mbese na bwa bubasha none iyo rero twigisha abantu tubigisha tugamije ikintu twita mu cyongereza positive masculinity positive masculinity ni ukugira ya migirire iboneye y'umugabo nenge kwa ngo ya kigabo ni imigirire iboneye yakakwiye kuranga umugabo wese iyo tubwiye umugabo ngo mugabo reka kunywa ngo usinde wibagirwe ko ufite iwawe ubundi ariho n'abajyaga bavuga ngo umugabo n'uryo twakarya n'utw'abandi noneho mu nyigisho dutanga tukaganira tubwira abagabo tuti dore iyo ufashe umutungo w'umuryango ukawita uwawe gusa mu rugo bakabaho nabi ntabwo ari bwo bugabo iyo tubwiye umugabo ngo umugabo nyamugabo si ugenda ngo arare mu kabari si bwo bugabo bazumva ko niba umugabo yatahaga saa munani ngo za mu gitondo nanjye kuvuga z'ijoro yaraye mu kabari tukamubwira tuti ntabwo ari bwo bugabo umugabo n'utaha kare hari abatubwira ngo ni ukutwigisha gutaha nk'inkoko ubwo nibwo bugambwa bavuga ariko mu by'ukuri ndagira ngo nabumva ijwi rya Amerika babyumve icyo tuba tugamije aba ari ukugira ngo abe wa mugabo uboneye ugera mu rugo akishimirwa n'abana akishimirwa n'umugore umuryango ukaba utekanye kuko murabizi ari n'umugabo uvuga ati kera hari n'ababivugaga ko umugabo udaha n'umugore we aba ari inganzwa koko akaba yatashye bagenzi be bari mu kabari bakavuga bati buri uzamukosore umugabo ari ugukubita umugore we nituwabwira ko gukubita umugore ari ubugwari bazavuga ati mwe mwabaye inganzwa naho ngaho nibyo bibitera ariko mu by'ukuri tuba tubabwira kugira ngo umuryango ube utekanye umugore yishimire umugabo umugabo yishimire umugore abana be mu muryango utekanye kandi bose bishimye
nibyo koko ariko rero ikibazo ahanini ntikiri kuri abo bagabo kuko birumvikana ko abagabo nibo bariko barakubitwa nibo bariko barahohoterwa ikibazo gihagaze ku bagore babo ni kuki none abagore nabo baca bifatira kuko kuri uko guhohotera abo bubakanye nubwo baba bahawe uburenganzira bw'uko bashobora gufata ingingo bashobora kuba barashitse ku rugero rumwe n'abagabo cyanke uko uburinganire burahari buri ko buraboneka muri iki gihe ariko rero cyo usanga umengo bakiriye ko nagatoke uko guhohotera abagabo abagore ni ikibazo kiri ku bagore
icyo navuga muri rusange ntabwo tubihakana ko ihohoterwa n'abagabo barikorerwa kuko hari abagiye batugana rimwe na rimwe binaterwa ni icya mbere nabanje kuvuga uburyo bw'uko bishingira ku myumvire abo bagore bagize mu kumva nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ikindi akiyongeraho na cya kintu cyo kuvuga ngo ndetse n'abagabo yewe n'abagabo nk'ubu ngubu iyo tuvuze iri tegeko rihana icyaha cy'ihohoterwa mu Rwanda iri tegeko rirahari ariko rimwe na rimwe hari n'umugabo ushobora hari n'abagabo baryumva bo ntibumve ko ribareba wa wundi uhohotera akaba ati oya n'ubundi se najya kubibwira nde ibi byose gahunda zose ziriho zireba abagore aribo bagamije gufashwa itegeko ko aribo ryashyiriyeho ngo ribarenganure ariko mu by'ukuri itegeko rireba bose ni ukuvuga ko kuba ubwabyo batabyumva hari itegeko ririho hari n'ukuntu n'icyo kibazo kibaho no guhohoterwa mu rugo ntibabigaragaze rimwe na rimwe n'icyo kibazo kikaba kitanamenyekana ariko simpakanye ko rwose ndetse n'aya moko y'ihohoterwa buriya hari n'ubushakashatsi butandukanye buherutse gukorwa bwagiye bugaragaza kuko nari ya moko yose tuvuga ihoterwa ishingiye ku gitsina n'abagabo bagiye bagaragaza ko bayakorerwa ariko ugasanga ariko wenda imibare iracyari hafi gusa wenda tukavuga nka ririya riganisha ku myanya ndangagitsina iyi sexual violence iyo cyane cyane by'umwihariko twagiye tubona ko ari icyaki ari ihoterwa ryagiye rigaragara mu bana b'abahungu cyane cyane ko aribo barigaragaje ariko kugeza ubu ntibyo hakumenya ese abagabo nabo bararikorerwa kubera iki kuko hari n'ushaka kurikorerwa wenda ariko akaba atashobora kurigaragaza avuga ati ibi byavugwa he none rero kugira ngo ne gutandukira wenda ngo njye kuri ikibazo mwari mumbajije abagore ibyo bakora byose icyo mbona harimo ibintu bibiri by'ingenzi navuga icya mbere ni ukumva nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye icya kabiri gikunze kugaragara nacyo ntabura kuvuga ni uko hari n'abagore bahohotera ariko birwanaho aha munyumve neza ni ukuvuga ngo hari umugore ari mu rugo ubwo burenganzira bwe yarabumenye ariko abana n'umugabo uhora umukubita ariko yageraho nawe ibyo nabyo byaragaragaye ndabivuga si ibyo nikurira mu mutwe ahubwo ni ibyo twagiye tugaragarizwa n'abagabo batubwiye nabo ndetse n'abagore barabitubwira ukageraho kubera ibyo umugabo yagukoreye nawe ukagera ukumva birakurenze nawe bigatuma wafata cya gito ukakimukubita bigatuma wamukorera n'ibindi birenze kubera ko rije rimwe na rimwe ageze hahantu avuga ati ibi ndabirambiwe
bivuye mu gashavu
ari ishavu rya murenze ibyo cyane cyane nibyo bintu bibiri bigaragara ngira ngo n'ubu ngubu turimo gukoraho nka rwa mureke kugira ngo turebe ko bagira urubuga rwo kubiganiramo abantu bari gukora bikumira
murakoze cyane reka rero dufate ka kanya twumvirize iyo nkuru mugenzi wacu Assumpta Kabuye yaduteguriye aho yagendeye umurenge wa Nyarusange
uyu mugore yafataga simenye ko aho yagiye ahubwo yaza akareba mu biraro by'ingurube ze akavuga ahubwo yamusuhuza avuye aho hantu asuhuze ahubwo ati ngurubezanye ko ntibazashonje nkumva we agahinda karanyishe amara akarinda kugwa
nanjye umudamu yarampompoteraga cyane umudamu yagize gutya iwabo bamuha imirima ya mirima wa mudamu yarayigurishije sinabimenye ubyageze nko mu saa 12 wagiye kubona ukabona yigiriye ku kabari kuko yari ifite n'amafaranga nyine
aba ni bamwe mu bagabo bafashwa n'umuryango rwa mureke gukira ibikomere byabo bahabwa umwanya wo kuganira ku bibazo baterwa n'abagore bashatse ni kenshi usanga abantu bagaragaza ko ihoterwa rikorerwa mu miryango kenshi ryibasira abagore ariko rwa mureke ivuga ko yaje gusanga hari n'abagabo bahohoterwa ariko ibyabo ntibitangazwe Bwana Rudasingwa Jean Bosco umukozi wa rwa mureke avuga ko bashyizeho urubuga ruhuza abagabo bakaganira ku byabo nyuma yo gusanga hari benshi bakorerwa ihohoterwa bagaceceka bagahiza mu mitima uko bitinda bikaba byazabyara amakimbirane akomeye yahitana n'ubuzima bwa bamwe
tujya tugira ibyo twita urubuga rw'abagabo urubuga rw'abagabo rero niho baganirira bene ibyo ngibyo hari amahugurwa twagiraga bari kumwe nk'abashakanye ariko akagira n'amahugurwa tukorana nabo nk'abagabo bonyine akaba n'ay'abagore kugira ngo bya bibazo byihariye wenda bitaboroheye guhita basohora aho ngaho babivuge ibyo byose rero hari abagabo banyuzaga bakavuga ati oya ngiye ikibazo ngiye nuko umugore kuba ntinjiza amafaranga atambona nk'umugabo hariho n'abagabo baterwa ihungabana no kuba ukwakundi yarezwe ko udakwiye kuganya udakwiye kurira ko ibintu byose uri umugabo ugomba kuba umugabo hariho n'abagira rya hungabana riterwa n'uko ari inshingano bategerejweho badashoboye
abagabo bahawe akanya ko kuvuga ibyabo bagaragaza ko hari byinshi byabagoraga ariko ntibatinyuke kubishyira ahagaragara ngo batitwe ibigwari
nk'umugore wanjye nawe twavugaga rugo kubera ko yakundaga kugenda cyane agenda buri munsi buri munsi akagenda ariko nge nkumva ndabyemera nk'agataha nijoro ariko naho n'abandi bagabo najya kuganira nabo nkumva ngiye kujya kubivuga mfite ipfunwe mu mirimo yanjye yose nayikoraga numva mfite ingorane imirimo nkayikora ncika intege ndakora njyenyine umugore yabyuka agenda barangize imbwa
ahubwo yamusuhuza avuye aho hantu ahubwo ati ngurubezanye ko ntibazashonje nkumva we agahinda karanyishe ariko nkijujuta ku mutima
rero ikibazo nagize nanjye umudamu yarampompoteraga cyane umudamu yagize gutya iwabo bamuha imirima ya mirima wa mudamu yarayigurishije sinabimenye yagize gutya ya mafaranga amaze kuyavanaho aravuga ati ubu ngubu rero nta nubwo ashaka kubana hari none umugabo kuko twakundaga gupfa cyane ko yakundaga gutaha ninjoro ubyageze nko mu saa 12 urage kubona ukabana yigiriye kuko bari ko yari ifite n'amafaranga nyine akigira ku mafaranga akajya kwinywera inzoga gutyo agataha saa 2 saa 3 ariko ngiye ikintu mpfa nawe nijoro ryawe simifuza kujya utaha ninjoro ubwo mudamu arambira ati ariko ubundi urinda wambira ngo ni ntahende ntaha ngo ntaha ninjoro ubundi uranshinzwe
ihohoterwa rikorerwa abagabo sirishya ariko si kenshi batinyuka kurishyira mu ruhame nyuma y'amahugurwa rwa mureke yahaye abagabo ndetse n'abagore abagore nabo basanze hari bagenzi babo bahohotera abagabo babo nubwo bitakunze gushyirwa hagaragara
kuba umugore wa kabiri yataga umugabo mu nzu akaba yayibona saa 5 z'ijoro yinywera inzoga ati nunze umugabo w'umusaza akamusimbuza ukiri mutoya akinywera umugabo w'umusaza akagaragara nk'igishushanyo ariko wa mugore akaba afite abandi ku ruhande ukiri mutoya
nanjye haraho namubonye umusore warongoye umwarimu kazi amaze kubana rero wa mwarimu yasanze ari wugize urugo umugabo yabaye w'imuhira umugore agenda akajya mu kazi yataha akataha ninjoro yanasinze ndetse ku buryo banarwanaga igitondo n'ikigoroba rwose bigeza kuvugwa baremera aza kugira ngo induru izahore iwanjye aremera umugore abari w'umugabo
nta bushakashatsi burakorwa ngo hagaragara umubare w'abagabo bahura n'ihohoterwa ariko imibare igaragaza ko abagore aribo benshi bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina iri hohoterwa ryabo rikorerwa abagabo cyangwa abagore ryose iyo ridakumiriwe neza hakiri kare riza n'ingaruka zikomeye zirimo gusenyuka kw'imiryango ndetse no kwicana hagati y'abashakanye Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta kuri iyo nkuru waduteguriye. Rero nk'uko muvyumvise kuri iki kibazo twatumiye Bwana Rudasingwa Jean Bosco wo mu ishyirahamwe riharanira uburenganire rwa MREC mu Rwanda niwe ari karagerageza kudufasha bimwe mu byokogwa mumwe bimwe muri biko birakogwa kugira ngo ibi bibazo mu ngo bitoregwe umuti araza kudufasha mu kanya yatubwire zimwe mu nyigisho baha abagabo kugira bakemure ibi bibazo atubwire kumbure n'ukuntu bariko barabafasha nabo nyene Ikino ni kiganiro gihe ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bari ku mirongo ya telefone barifuza kubaza ibibazo gushikiriza Oscar. Oscar uraho neza?
Mahoro mahoro.
Murabura komeye.
Urashaka tubashimye.
Eh uherereye he ga Oscar?
Ayanza.
Ukayanza mu gihugu cy'u Burundi tuga ku ijambo.
Yego tiwe kintu nashaka kuvuga mu gukuri ibintu bijyanye hose kwa cy'abagabo birakorwa birakorerwa abagabo rwose kubera abagabo n'abantu batinya guserura ihohoterwa ryabo rera mu mazi kubera baba bibaza ngabivuze abo tungana bo ngamwe za rwanjye buntwenga ubwo nisanga saro rero hariho nk'abantu umukore ashobora kwaduka aya akamwe ariwe hanyuma bifite rero aho bishobora gushika atashe ni kuvuga umugabo atuguruye igasira intambara cyangwa n'abatanwa nabo nyene ugasanga ashaka nyene kwigiringa ariko kuko mu by'ukuri mu ngo haba mu mategeko y'imana cyangwa amategeko ya leta ubundi mugabo yategezwa kuseruka umwanya we wose mu gihe bikenewe kujya kuvuga ishyirahamwe yuko mukuru w'ishyirahamwe azaseruka ubuseji agaseruka ubugira kabiri ni ukuvuga rero umugore we usanga ariwe akunda uri kumenya ibibazo byose bibifata mu minwe kandi ugasanga ntashobora kubifata mu minwe kubera hari ibyo atarashoboye ni ukuvuga rero umugore ugasanga aguma mu ntambara z'uko ashaka kuba mukuru mu rugo bityo rero ugasanga imibanire y'abo bantu yoroshye kuko n'akandi karorero ushobora gusanga kubera ndetse n'umuntu wari karakura ariko arasaza ibinuka kubera ashobora kuza guca y'ingero ugasanga uwo mukirigiriwe amwakarasiyo nawe hari igihe atashobora kuronka uburyo bwo kujya kuyica ukajya usanga mbere mu nzu hadutse ibintu by'inkono zibiri cyangwa uburyamo bubiri bityo ugasanga ariho mu nzu umugabo kubera buza harica n'ahari kubura hariyo beshi bacha bahitamo kuzabuca ingero bakomoka cyangwa abandi bakadasubara izamu kugira barabari ko boruhuka uko kwese ni amagenda aba bijyanye n'imitungano yo mu ngo kwese umugabo atemeye ngo ahebe umugore mu by'ukuri ntaheba isura nambise ko bizi ntibapfa kuyisinga kuvuga rero jyewe icyo nosaba nkuraba hagati ifate haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda hakaba amanama menshi agiyifa ku ngo na cyane cyane abagabo nabo bakaronka uburenganzira mu by'ukuri ko pesi usanga umukenyezi ashatse kinja kuko ubundi umugabo yashaka gukora icategerezwa n'amategeko cyose gukore nawe tukamuka kuko habaye umwe arenga karindwi ku wundi mu by'ukuri urugo rusharugenda nabi
none ga Oscar kuri wewe birumvikana ko icyo kibazo kiba gihambaye ariko haba hariho kenshi cyangwa rimwe na rimwe haba hariho ubufasha urakeka ko ukumbure nko ngaho mu Kayanza hariho imboga zitandukanye zo kugerageza kuyaga ibi bibazo gufasha abagabo ubona abagabo bose ruka muri zo nyigisho muri zo mboga
niko bose ruka bose kuko hariho n'umugabo twashigeze kumva mu Burundi yagize n'amanyenge y'abagabo kugira abaze barashikizaho akaba bakiye mugabo gishiramwe bagiye mu kimwe cy'ikigakundi radio mugabo ntifatiye kugumba ubushinjo uko byagenda kwa mutukuri bya bikwiye kandi se kuvuga yuko abagabo bifuza gufata inyaba abagore mugabo uri kwaraba ubu mu ngo hari ibibazo byinshi nuko gusa bakabivuga mugabo ubundi ho hari ibibazo byinshi bidasanzwe kandi uri kwanabiraba no mu mategeko iyo habaye ingorane ku buryo bageraho menga boshe no mu masentare yesi cyangwa nda kubibona umugabo apuje iyo yari yadindumiwe akavuga ati yewe umukenyezi wanjye menga yifuza ko menga utandukana mu by'ukuri amategeko ntamubahiriza mugabo umugore avuze ati yewe umugabo wanjye ndabona ku jote ibi niyo menga utandukana aho baramwumviriza n'ibindi wagusumba umugabo
yego icyo kibazo turaza kukigaruka ko mukanya n'umutumire wacu kumbura dufashe kumva uburyo bakorana na sentare cyangwa inzego z'umutekano kugira ngo bashobore kuringanira bose abagabo n'abagore bakabumvira mu buryo buringaniye Oscar turagushimiye cyane ku byumviro n'ibibazo
ego mugabo cyane kabisa habe imbuganyi bashobora gusubiramo ibyumviro byabo kabisa
murakoze cyane twakire na Nicodème ku murongo Nicodème urakoze kwihangana kaze neza
murakoze
uherereye hega Nicodème
nanjye mperereye mu Rwanda ndi Karongi hano mu murenge wa Gashari mu Birambo nanjye kwibyo ndatanga inyunganizi ku ibyo ngibyo by'abagabo bahohoterwa ndatanga ingero ebyiri tugiye kuganiraho ikintu kijyanye no gusinda ikindi no ku mutungo w'urugo hera rero ku cy'umutungo w'urugo iyo urebye ku mutungo w'urugo ugasanga ni mukeya cyangwa se ugasanga ni mwinshi ariko ntibabyumvikaneho ugasanga umwe arifuje se akaba yakwirukanamo umugabo we nanga hamwe no minsi byarahabaye umugabo aho yirukanye umugore aho yirukanye umugabo we amwirukana mu mutungo we ariko rero kuri cyo ngicyo hagakwiriye kubaho ubukangurambaga ubuyobozi bukagerageza gukangurira imiryango se cyangwa uretse ko twebwe nyine tugira akagoroba k'ababyeyi niko tukwita twebwe mu Rwanda gasigaye kabaho kagakemura ibyo bibazo ugasanga baraganirijwe rero leta yagakwiriye gufata ingamba igashyiraho utugoroba tw'ababyeyi bagasuzuma kuri icyo kibazo
noneho utwo tugoroba dukora gutega Nicodème
kuvuga ngo usugora batwa ababyeyi usanga abagabo abagabo n'abagore bashobora kuza mw'iyo nama bakumva ibitekerezo by'abayobozi bababwira rero nabo bakagira ukundi babifata bakabikemura noneho ikindi navugaga ni ku cy'ubusinzi numvise musa naho mwabivuzeho ikibazo cy'ubusinzi nacyo ndumva gihangayikishije imiryango myinshi ugasanga nk'umugore aragiye arasinze cyangwa umugabo aragiye arasinze noneho mu gihe bakageze mu rugo nabyo ugasanga bibaye ikindi kibazo. Rero naho Leta yagakwira gufata ingamba ikagerageza gusuzuma ibinyobwa abo bantu baba banywa niba byaba bifite ubuziranenge, kuko twebwe inaho ngaho twenga ibintu bijyanye n'imitobe ariko ugasanga rimwe na rimwe ni imikorano. Rero hagakwire gufatwa ingamba hagasuzumwa ibyo binyobwa bishobora kuba byateza ikibazo mu bwonko bw'abaturage, bakareba niba babimena se cyangwa bakashyiraho n'ubukangurambaga icyo kibazo kikaba cyavaho. Urumva rero uko inyunganizi yanjye ni iyo ngiyo. Murakoze,
turagushimiye cyane Nicodème. Umutumire aragira icyo bivuze ko, ariko mbere yaho reka twakire na Louis Michel. Louis Michel, majambo make, ikibazo cyangwa icyumviro? Mahoro neza.
Muranyumva neza hano ko ikirere kimenyereye?
Turakumva.
Ibyo uko mbibona, mbona hari ariko ibi bigenda bihinduka. Ndavuga generasiyo yanjye ni yatyo. Reka nguhuge, kera abagore n'abakobwa bari barakandamije kabisa kubyo bwaga. Urazi ko umukobwa watwaraga inda anatwara inda baragendaga bakamuroha, kandi wari mutenzi hagira icyo abazwa. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ariko nanone no gutinya ko kugurishaga njye uko mbibona kugeza ubu ngubu ngo naho kwiganzurana nuko itukura uruki ubu ngubu uzarebe umukobwa araterwa inda, yaterwa inda wagura mutsinda akanyuze kumukubita mu gihe ngo akamutunga wa mukobwa tusigaye hanze ho. Ibyo kigore nta cyaha yakoze maze cyamuhega muri gereza, ariko yakubitwa akanyafu harapfa kubitwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo urebye mu ngo ukareba mu ngo usanga abagore byaza nikuvuga ngo no, ahubwo abagore nibo babona baragiye hejuru cyane, ndetse aho umugabo atashyikira kugira ngo rero icyo kintu kizakemuke cyakemurwa n'ubuyobozi ubwabyo, kuko nibwo bwaza. Ntabwo kigikiye ngo umugabo agira gutya ngo niwe shefu w'urugo, mana shefu w'urugo n'umugore ari shefu bayobora urugo. Nibyo ukomeza kugenda gutyo ugasanga bakora, ariko ni uko utabyo ubyumva. Hano mu Rwanda umugore yishe umugabo, waje ukumva ukuntu umugabo yishe umugore. Ibintu nibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo nibatwigishe bashyizeho umwete baturomandi diplomasi abaza bashona nta uringaniye buzabaho ahubwo ibintu bizamera nawe bityo mubwiye. Urakoze wamukikije.
Yego, urakoze cyane. Ndumva ko ari nk'icyo kibazo Nicodème yavuze cy'uko hakwiye kuba ibiganiro murantunga, hakwiye kuba ibiganiro mu kibano, ibiganiro haba bitangwa n'amashyirahamwe cyangwa na Leta nayo nyine. Reka tugaruke rero muri studio, umutumire wacu agerageze kwishura bimwe mu bibazo n'ibyumviro. Duhereye kuri Oscar Mushinganahe Rudasingwa, yavuze ikintu gihambaye cyerekeye abagore usanga umengo muri sentare no mu butungano, usanga umengo nibo barabwa, nibo bitabwaho kurusha abagabo. Hoba hari uburyo mukorana n'ubutungane na sentare kugira ngo murabe ingene ubwo buringanire bwo kwibonekeza ku bagabo no ku bagore koko ku bijyanye no kwitwara canke guseruka mu butungane?
Yego, murakoze cyane. Ndagirango nanashimire Oscar ni umuturanyi, ndetse n'ibitekerezo yatanze na byumvise. Ariko ndetse yewe buriya na hari i Burundi izi gahunda dufite iwacu mu Rwanda naho naberega ziriyo, habaye umuryango witwa abatangamuco. Ari umushinga dukorana na Te Internationale mu Rwanda, ariko na Ke ya Burundi irahari. Najya ngo nanamubwiye rwose abo batangamuco azabasure, hariyo abagabo ndatwa, abagabo beza nabo bumva uburinganire icyo ari cyo. Ubwo karagaciyemo nagira ngo nawe izi gahunda yibuke ko atari mu Rwanda gusa, ni Burundi turazifatanyije. Hanyuma rero icyo mwarimuvuze kigendanye ni ubutungane se Leta yo izi gahunda dufite tugenda kuri politiki y'igihugu yo kurwanya ihohoterwa ndetse no kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye. Ngira ngo hari n'inzego zitandukanye, dufite ministeri ibishinzwe cyangwa ibijejwe, ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, dufite urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ikigo cyitwa GMO cyangwa Gender Monitoring Office. Hari inzego zitandukanye ndetse we no kugira ngo n'umutekano ubeho nabyo nigeze kumva babigarukaho. Dufite gender desk ari ku rwego rwa polisi y'igihugu, ari ndetse no muri no mu ngabo. Nagira mubwire ko ubwabyo hari ubushake bwa politike bwo kwimakaza ihame ry'uburinganire. Hanyuma nubwo hari aho Oscar yigeze kuvuga ati buryo iyo umugabo adahebye umugore ntaheba, ngira ngo ibi byose turimo turareba iby'ubu nibyo koko irihohoterwa abagabo bakorerwa rirahari, ariko tutarebye hano hafi. Twareba iyo tujya kubikoraho cyangwa se kubikemura tubanza no kureba amateka uko yari ameze. Buhari n'ibyo tujya twibaza bajya babigaragaza bavuga uburyo ihohoterwa inzego zigenda ryigaragazamo, bagiye bavuga binyuze mu mutungo. Reka mbivuge muri makeya burya impamvu nyamukuru y'ihohoterwa byaranagaragaye ko ari icyo twita ubusumbane bw'ububasha. Iyo umugabo yumvise ko ari uri hejuru ari we ufite ububasha mu rugo kurusha umugore cyangwa kurusha abantu bose, arahohoterwa. Iyo umugore yamaze kumva ko nawe yabonye uburenganzira ko mu rugo umugabo adakwiye kuba ari we uhonyora uburenganzira bwe, noneho bwa burenganzira bwe akabukoresha mu buryo nabwo butari bwo bujya gusumba uburenganzira bw'umugabo, nawe arahohoterwa. Muri make ubwo busumbane bw'ububasha nibwo kibazo nyamukuru. Ariko hakabaho ibintu tuvuga byenyegeza cyangwa se byongera iryo hohoterwa, n'ibintu bitatu by'ingenzi yewe nanashimirana Nikodemu yigeze kubivugaho, ariko wenda turamugeraho nyuma. Bavuze ku kintu cyitwa gukoresha nabi ibisindisha, gukoresha ibisindisha mu buryo bukabije. Ni ukuvuga umugore koko ibyo nabyo byaragaragaye, ni umugore yagiye mu kabari agataha yasinze, birumvikana ko n'inshingano yakabaye afite mu muryango atazubahiriza. Icyo kiba ari ikibazo. Kandi koko niba wemeye ko ibisindisha bikuyobora, birumvikana ko n'ubundi n'imikorere yawe kuba wahohotera ntibitangaje. Ikindi ni uko gukoresha nabi umutungo, niba wumva ko umutungo wawe umugabo adakwiye kuwubona, ibyo nabyo byagiye bigaragara, nabyo ukawukoresha mu buryo rwihishwa umugabo atabizi, ibyo nabyo byagiye bigaragara. Ariko muri byose icyo tuba dukora twebwe nk'urwa mureke ni iki? Ni ukuvuga ngo uyu mugore arabiterwa n'iki ubikora, ese umugabo arabiterwa n'iki? Araho rero byagiye bigaragara ko hari igihe ayo mateka twanyuzemo ndetse n'uyu Louis yaramaze kubivugaho, ayo mateka twagiye tunyuramo uyu munsi niyo mpamvu tuganiriza imiryango yombi. Irihohoterwa rigaragara muri ibi byiciro byombi, ariko iyo turebye mu nkomoko ni bande bahohotewe kuruta abandi? N'uyu munsi se tubirebye uko bihagaze, ni bande bahohotera kuruta abandi? Usanga rero ko nubwo biriho, ni nayo mpamvu mu nshingano zacu iyo tujya kwigisha cyangwa se kuganira guteza imbere ibyo biganiro, tureba ba bagore tukavuga ngo mwebwe mwitwara mute. Noneho rimwe na rimwe rero hari igihe ari nabo bagiye banatubwira baterega, ari nibyo bigajya gusa n'iby'abagabo nabyo ngiye kuvugaho. Mugore akavuga aterega nta nubwo nari nzi ko no kuba nagaragaza ko mfite ikibazo ari uburenganzira. Rimwe na rimwe hariho n'abagabo basobanura ihohoterwa, ntabwo mbihakanye ko iryo hohoterwa ariwo rwose ibyo twabyemeranyijwe abagore barahohotera. Ariko noneho tuzagusanga n'uburyo bwo kubikemura n'ukubikorera narizo ukabanza ukareba ibikomoka ye. Hari naho byitwa ko umugore yahohotewe kuko yashoboye kugaragaza uburenganzira bwe. Mbere niba yaraheraga aho ngaho yakubitwa gaceceka, niba yaragiraga akavuga ati yamara gukubitwa akavuga ati ntacyo ndaza nongere ngushimire niba umugabo yarazaga yatsinze umugore agakomakoma ati ngaho nta kibazo ryama neza umugabo mwiza niba umugabo yarazaga amubwira ati ngaho ryama umugore akemera nta no gutegurwa naki yatsinze kugeza kuri uyu munsi umugore akaba amaze kumenya uburenganzira bwe rimwe na rimwe hari naho nidukomurutse dukome n'ingasire irihohoterwa ririho abagore bararikora koko ariko hari naho ryitwa ihohoterwa rimwe na rimwe ryanakozwe no mu buryo bwo kugaragaza uburenganzira bwabo kuko hari abatangiye kugenda babumenya icyo ngicyo nicyo twa mu buryo bw'ibiganiro ibyo nabyo tubirebaho.
Okay, urakoze cyane. Reka
mbaraga se nongera akantu gato. Hariho n'uruhande rw'abagabo banakubwira bati twebwe nicyo kigeranyo ngiye gukora. Hariho n'abagabo batubwira bati kera uziko twahohoteraga abagore bacu tutazi ko turimo kubahohotera. Ntabwo nari nzi ko kuba nafashije ko nafata ihene yanjye cyangwa inka yanjye ngo nyigurishe ntabwiye umugore ko ari ihohotera ariko twamara kubahugura abagore bati burya twarabishe. Nabyo rero ku rundi ruhande hari n'abagore ubungubu umugabo atarumva ko umugore yagira uburenganzira bwo kugaragaza ibyo bibazo ariko rimwe na rimwe hariho n'abagore birumvikana bumvishe yanakizimbanire nabi bakabyitwaramo nabi abona bo barahari kandi turabaganira
byose ni mu biganiro no mu mahugurwa nk'uko mubyita. Reka twakire na Joseph ku murongo twumve ikibazo cyangwa icyumviro. Joseph, turi kumwe.
Amahoro, amahoro. Uriane,
amahoro neza.
Yego,
yaduka ku ijambo.
Ndamukiriza umutumire.
Arakumva.
Banze guze kubashimira igitekerezo bagize mu gushinga uriya muryango rwa Mureke. Kugira ngo ubashe kumenya ibibazo n'abagabo mu ngo bajya bagira mu bijyanye no guhohoterwa. Ubwo muri make navuga ko ku ruhande rw'abagabo kumwe baca umugani ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda noneho bagiye kujya atemba ajya muri rwa Mureke. Ubwo rero akabazo nari mfite nashaka kumubaza hagati yabo rwa Mureke na Haguruka uriya muryango ushinzwe gukurikirana ihohoterwa ry'abagore bakorana bati ese aho ntabwo iyo Haguruka yazaba reba nabi bitewe n'uko yaba ari kwa kundi wenda bazavuga ngo
umwana
uri waba avuna umuyakongezwa undi. Sawa, murakoze akabazo kanjye kara.
Turagushimiye Joseph.
Sawa, sawa, mugire ibihe byiza.
Yego, reka twakire Octave. Amahoro neza.
Ikikeneye mu kiganiriyeho ahakeretse hana tufite iminota myinshi cyane. Ariko ni ikintu giteye inkeke. Njyewe niga muri kaminuza, nibwo ubwuzuzanye bwari bukiza. Nageragezaga kubisobanurira abantu ariko nagumye kumva gahunda ziriho nsanga ntabwo ari izo kugira ngo ubwuzuzanye bubeho. Mu by'ukuri ni nko kwenyegeza kwihangana umugore yagiraga, kuko buri gihe tuvuze kwihangana k'umubyeyi wa kera abantu bahita bavuga ngo uzanye ibya kera, ariko njye sindi n'uwa kera. Ariko impamvu ababyeyi kera bajyaga bakubitwa, none inyigisho zaje aho kugira ngo zikureho ngo bakubitwa kwabo, ahubwo zazanye kwicwa kwabo. Ndahamya ko ubwicanyi bwinshi buri mu bashakanye, haba ku mugabo cyangwa ku mugore, buri guterwa n'izi nyigisho. Nakoresheje ijambo ryitwa kwenyegeza, sinzi niba mu Kirundi murigira. Gushyira makunyu. Njyewe ubushize nigeze kukivuga iki, ndavuga ngo umugabo ukubita umugore sinanamwita umugabo. Ngendi n'umutegetsi nta rukiko namushyiramo. Deja yaba yarwiciriye rwose, ni ukuvuga ngo ni ibihano bikakaye, ntabwo mbishyigiki. Ariko njyewe njya mvuga buri gihe ni kuki bataje ngo babanze bagenere amahugurwa abagabo yo korohera abagore? Kuki baje bagahera ku bagore bakabigisha guharanira uburenganzira bwabo? Ese iyo babanza kwigisha umugabo ahubwo gutanga uburenganzira wa mugore atagiraga? Kuko burya nitujya tuvuga ibi byose tujye twi hari ibintu twirengagiza uko dutene ukuri ababyeyi cyangwa se abadamu cyangwa se abakobwa muri rusange igitsina gore bafite kwihangana kuruta uko abagabo niko turemye. Kuki bataje ngo ko kwihangana kwabo baguhereho? Hari umuntu wigeze kuvuga mu minsi yashize ati bafashe umugozi wari uziritse umugore aho kugira ngo bawujugunye ahubwo bawushyira hafi yaho, noneho ufite imbaraga cyangwa ubangutse muri bo asigaye awufata akawuzirikisha undi. Ni ukuvuga ngo bigishije umugore guhangana n'umugabo utarahinduka. Njyewe mbona ibintu byakabaye bihinduka, ariko ndasoza mubaza ikibazo kimwe. Ibintu byakabaye bihinduka ahubwo biriya bita utugoroba tw'ababyeyi bakongera bakabigishirizamo za ndangagaciro zabo zo kwihangana, kuko hari umubyeyi umwe wigeze kumbwira ngo rimwe yari ari mu gakoro k'ababyeyi amazemo ibyumweru bibiri cyangwa se indwi zibiri, noneho ngo bakajya bamubaza ngo se nahohoterwa ugira mu rugo rwawe, ariko akajya agira kakabanga k'ababyeyi ikibazo yagiraga ngo akakibwira ba nyirabukwe. Noneho ngo hashize nk'ukwezi yaranze kuvuga baramubwira ngo none se ngo ntitujya tubona umugabo watashye nijoro avuye mu mupira ngo niryo nihohoterwa ngo kuko aba yagusize wenyine. Mu by'ukuri umugore ntacyo byari bimutwaye kubaka urugo rwe nubwo umugabo yagiye mu mupira, ariko bamwibukije kwicyo nacyo ari ikibazo. Kuki bibutsa abagore ko bahohoterwa? Bategereje umugore akaza akavuga ko yahohotewe. Hari akabazo ka nyuma nari mufitiye, njya mbona mu madivorce batanga hano, njya mbona aba single mothers n'aba single fathers barebye uw'abana bishyikiraho cyangwa hari ukuntu amategeko yemeje uzarera abana. Ariko mu bihugu byacu nko mu Rwanda kenshi iyo divorce zibaye bafite nk'inzu automatique bahita abana babaha umugore n'inzu. Ese ntabwo bijya bishoboka ko umugabo nawe yavamo umurezi mwiza ku buryo ariwe wasigana n'abana umugore akagenda? Icyo kibazo nabaje kukitubwira niba hari icyo baganira ku bashinzwe gushyiraho amategeko kugira ngo hari umugabo wavuze ngo abagore nabo bahabwe uburenganzira mu manza. So yes, ndabyemera rwose iyo umugore n'umugabo baje kurega ubwa mbere bita ku mugore rwose, keretse umugabo yagize abagabo benshi bahamya ko yarenganye. Murakoze.
Murakoze cyane. Murakoze cyane Octave. Byumvira ni byinshi, nibibazo ni byinshi, ariko aduhereye kuri Joseph avuga ati ahaguruka ajye shira hamwe rihare ni neza y'abagore, mbega ntiyo barije gutana mu mitwe na Gwamureke mukivuze ku ikimushinga na Rudasingo.
Murakoze cyane. Ngira ngo iyo tuvuga erega nta nubwo kuriya kuvuga haguruka uretse na haguruka ari n'indi miryango itandukanye, twavuga za profane, ari twa Rwanda Women's Network, ari societe civile muri rusange. Iyi miryango yacu icyo duharanira ntabwo ari bimwe bagiye kwizamura imwe ngudaje kurindi tujye gutsindana. Yaba twebwe rwa Mureke ntabwo turaho ngaho ngo tuvugire abagabo gusa, turavugira turaharanira ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryimakazwa mu muryango. Ndetse yewe buriya nahaguruka iyo uvuga ntabwo ivugira abagore gusa, ahubwo ikirimo gukora nayo irareba ku neza y'umuryango, kandi ivuga ibigaragaza ishishikariza abagore kumenya uburenganzira bwabo ari nabyo. Kandi ibi byose nagira ngo Oriane tubyumve ikigamijwe biterwa byose bishingira ku mateka. Amateka yabayeho umugore igihe cyose igihe kinini yabayeho, navuga ko yahejejwe inyuma, nta burenganzira, nta adafite ubwisanzure yaba mu muryango we cyangwa se mu muryango mugari muri rusange. Aba rero nayabwire ko mu gukora ari haguruka, ari Rwamureke, ari n'indi miryango y'ibikora ku burenganzira bw'umugore n'ubw'umuryango muri rusange, twese duhuriye hamwe muri societe civile. Ndetse buriya tugira n'umuryango na Umbrella iduhuza yitwa Profame twese hamwe. Nukuya ngo icyo twumvikana mu mikoranire n'ukuzuzanya, ni hehe wowe ukora ku gihe gice ndavuga kubigendanye wenda na bikiciro yokora kubigendanye n'uburenganzira, nanye nkavuga nakora kubigendanye no gushishikariza abagabo kugira imyitwarire iboneye mu mikoranire yacu turuzuzanye. Ntabwo umwe ahagaze ukwe ngo ndahagarara ukwe duhangane, ahubwo twese turebera hamwe twavuga ngo twahuriza hehe.
Yego ariko n'abaciriyemwo kuco Octave avuze gihambaye cyane kuri we, abona yuko amateka ariko ahindugwa mu buryo budapanze neza, avuga yuko nubwo hariko harahinduka ibintu, avuga ati sinzi ko ari we yoba yagize analogy, avuga ati umugozi wakuwe umwe ubushigwa ku wundi, abona yuko mengo hariho ukuntu umukenyezi wewe ariko arahabwa uburenganzira bwinshi cyane, ariko ko byari bikuye yuko umugabo ahubwo aba ari we yigishwa kwifata neza no guha uburenganzira uwo mukenyezi kugira ngo bize bihurira hamwe. Uko kugerageza gutorera umutsi ibibazo kuri mwebwe mubona yuko biriko bigenda bihura canke haracariho uko kutaringanira neza aho usanga umenga umukenyezi niwe usanga umenga bandanya guhabwa uburenganzira bwinshi muri ibi bihe bya nyuma?
Ngira ngo wenda gusubiza ikigi kinini, nayo mpamvu bigeze kuvuga ku kirebana n'icyo twita urubuga rw'abagabo ambasaye n'inyigisho muri rusange zitangwa n'imiryango itandukanye ndetse yewe na leta ubwayo. Ni ukuvuga ko ntabwo erega turacyarwana uriya impinduka zifata igihe. Birebye ubushake bwa politiki bashyiraho ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ndetse uretse no mu Rwanda no ku rwego rw'isi, icyari kigamijwe ntabwo byari ukureba umugore gusa, icyari kigamijwe byari ukureba ngo umuryango ni hehe wakungukira kurutaho mu Rwanda. Ariko mu Rwanda ibyakozwe na za politike zitandukanye, ari politike ya agenda, ari politike igendanye no ku n'iteko, ari amateko agenda hano icyaha cy'ihohoterwa, nta na hamwe ushobora gusanga hagaragaza ko byose uwo bibasiye ari umugabo. Oya, ahubwo bigaragara ko uwakoze icyaha, ni nayo mpamvu no muri za raporo zijya zigaragara yewe na polisi y'igihugu ishyira hanze, uzasanga n'abahanirwa iki cyaha cy'ihohoterwa tuvuga ishingiye ku gitsina ntabwo ari abagabo gusa, n'abagore barahanwa. Ahubwo ikibazo kiriho n'inyigisho zitangwa ni ukumvisha abantu ko irihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ntabwo rije rireba umugore gusa ngo kumuteza imbere gusa, ahubwo ndi ihame rireba umugabo n'umugore, rireba umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa. Noneho ubwo imbaraga zishyirwamo akaba ari ukureba ngo mbese mu mateka yacu ni hehe hari ibyuho, ni hehe hari ibibazo twakemura. Niba bigaragara ko umubare w'abagore batagiye mu mashuri ari wo munini ugereranyije n'uw'abagabo, niba bigaragara ko umubare w'abagore bagira uruhare mu nzego z'ubuyobozi ari wo mutoya ugereranyije n'uw'abagabo, niba bigaragara ko muri za raporo zitangwa abagore ari bo bakubitwa abagabo ugereranyije n'umubare w'abagabo, abagore ari bo bicwa benshi ugereranyije n'abagabo bicwa, icyo gihe bita biguha ishusho nk'aho yaho washyira imbaraga mu bukangurambaga. Ariko ntibivuze ko iki cyiciro cy'abagabo gishyirwa ku ruhande. Izi mpinduka rero uko zigenda ziba nibyo bituma rimwe na rimwe na wa mugore avuga ati ya buryo ziko kuko nakandamijwe, nanjye leta iranyumva, reka nze nanjye mve hanze nanjye ngerageze nanjye nkoreshe uburenganzira bwanjye uko buri. Akaba n'ababukoresha niyo mpamvu twavuze ko ibyo biriho. Ariko si uko leta mu by'ukuri yirengagiza ko nicyo cyiciro cy'abagabo bahohoterwa. Noneho akaba n'ikindi cyane wenda nasorezaho, icyo bavuze cy'uko umugabo atagaragaza iryo hohoterwa akorerwa mu mbuga z'abagabo, tuba tubwira abagabo tuti bagabo, niba umugore aguhohoteye ku mutungo, niba yakugiriye nabi, niba yakwimye ibyo kurya nk'uko bigeze kubivuga, niba se ataguha uburenganzira mu rugo akita ku mutungo kuruta wowe, icyo gihe ukwiye kugaragaza ibyo bibazo. Nubu ni ubukangurambaga bukora kubabwira ngo namwe mfite uburenganzira bwo kugaragazaho ibibazo biri, kandi leta ifite rwose inshingano yo kubukemura ibibazo byabo nabo
cyane rwose. Ni nayo mpamvu twafashe ino saha yose kandi turabikora kenshi tukagarura iki kibazo cy'abagabo bahohoterwa, kuko benshi baravuga yuko kitavugwa cyane. Tuko turaja ku musozo w'ikiganiro, turafise Jonas na Thomas ku murongo. Jonas, mu masegonda make ikibazo cyangwa icyumvira.
Ah, je cyari cyumvira.
ati mbo nibaza yuko abo bantu bavugira abo bantu uko bahohoterwa nibaza ko bavugira abantu batuye nko mu bisagara kuko akeshi usariya hari abantu babirimize ngo muri make ku bantu bose je ndiko ndaraba barahohoterwa abagabo barahohoterwa n'abagore nabone nabone barahohoterwa urumva rero hari hakenewe impanuro muri make kuko abantu barugurugiye kubabwira ngo iby'amategeko abenshi usanga batazi gusoma ibintu by'amategeko ntibahita ngo babyumve neza ahubwo bumva gusa ahubwo impanuro z'umuntu uwo ari we wese aje abagana bahanura nko ku ikosa ririya na ririya niko narinda
ego ni nayo mpamvu duhamagarira canke nabo batumire bacu akenshi bahamagarira abantu kuja mu mashirahamwe umushinga ntahe Rudasingwa yavuze nk'ishirahamwe rikorera no mu Burundi no mu Rwanda gitwa abatanga umuco hariho abaremesha kiyago ngaho ku mitumba akenshi ni nabo umuntu akwiye guca yitura mu gihe abatumva amategeko canke atumva uburyo yorondera ubufasha Jonas turagushimiye cyane. Reka twakire na Thomas. Ego, Thomas ku murongo masegonda make ikibazo cyane cyumviye.
Ego murakoze
hama. Neza duzijwi.
Ego nariko ndavuga nti ndakunze kubona mu Burundi aho merereye abantu bitwa abadamu.
Mhm.
Bakunda guhoza abagabo babo bizanye yimubaye nka mesanteri baduhura umusuzugura akamutesha agaciro no mu bantu ku buryo mugaba akajya mba bagifite mu rugo ini nacyo gikunda gushyira n'amafaranga iyo umugore rifite akajya nkana akadandaza agatera imbere ku mbura umugabo ntaba ari we ariko arabikurikirana ngo bitere imbere nk'uko nawe ariko aratera imbere agacyura ariko aramusuzuguza rero navuga ati nakunze kubona amashyirahamwe hariho n'umupasitori yageze gushinga ishyirahamwe riharanira agateka k'abashinga ntahe ariko naryo ntizigeze ritera intambwe mu Burundi rero ikintu nagiye kubona nibwo hari amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi kuko nabone barahohoteye ariko rero abagabo nabo iyo bahohoteye birafite ikibazo cy'uko abagabo twama twihagarara ko tukanka kuvuga kurya abagabo barahohoteza muri rusange umugabo kenshi ntibemera kubivuga kuko umenga n'akamaramaza ko umugabo ahohoteza n'umugore ibiriho rero navuga nti amashyirahamwe arakwiye gushyiramo ingufu cyane akwigisha agahimiriza n'abagabo umugabo yoba abona yuko abangamiwe akagira aho yivugiye amashyirahamwe akamufasha kuko amaze kubona n'abagore bica abagabo babo urumva nk'aho ibyo abigeze ku ntambwe ndende urumva hatabaye kujya barahimiriza abagabo kubahuka icyo abona kutagenda neza akazishyira abona.
Urakoze cyane Thomas. Ego urakoze cyane Thomas, birumvikana. Reka duha akajambo ka nyuma mu tumire wacu umushinga ntahe Jean Bosco Rudasingwa kumbure anahanure n'abagore abakenyezi kunyifato zabo kuko twatangwe tuvuga yuko hariho ikibazo cy'uko abagore bahohotera abagabo babo. Umushinga ntahe Rudasingwa.
Urakoze cyane, nashimira n'abavandimwe ibitekerezo bagiye batanga. Icyo navuga muri rusange bagiye nabo bagaragaza ko ko ari abagore bakora bahohotera abagabo babo. Ibi umugore wamaze kuronga umutungo cyangwa wabonye akazi. Icyo nagarukaho hari naho ngira ngo binaterwa na kamere muntu ibaho ariko hakabaho n'uburere, nabwo umuntu atakwirengagiza niba warakuzura umwana watojwe kubaha no kwitwara neza muri sosiyete n'ujya no mu rugo uzakomeza utyo. N'ukuri ufite uburere butanoze nabyo ntitwabyirengagiza, kugera no mu muryango nabyo ntibizabura rwose. Ibyo nkavuga ni mu mpanuro twatanga muri rusange, nuko kugira ngo umuryango ube utekanye ari uko uburenganzira bwose bwakubahirizwa. Tujya tugira kitwa umugoroba w'ababyeyi.
Murakoze cyane gose mushinga ntahe Jean Bosco Rudasingwa wo mwishira hamwe gwa mureke mu Rwanda kuvyumviro vyawe n'imfashanyo yo kugira ngo abagabo nabo nyene bashobore guringanizwa baronke uburyo bwo gufashwa mu ngo zabo. Ndabashimiye mwese mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, mugire umunsi mwiza na weekend nziza.